manako te orokohanga o te māramatanga.
I ngā rangitata nei i tū te tūwheratanga o Wai Aroha i here taunga te mataua Māui. Anō reira, he aha te tikanga o te wāhira. Hei whakamārama mai ki a mātou i ngā kōrero mō Wai Aroha, ka whakawhiti arorangi atu ki a Baden Barber he amana i te runanga o Ngāti Kahungunu. Tēnā koe.
Tēnā koe, kia ora.
Hei wāhi a tāua kōrero, Baden, tēnā whangaihia mai a ngā kōrero mō Wai Aroha. Nā te aha i whakaro ai koutou kia whakatui tētahi wāhi pērāra.
I take mai te whakaro i te wā i tā hawa mai ai ngā wai o Maunga Wharau o Havelock North rānei i te tau 2015. Nā te kaunihera e whikaro me whakatū wetahi o tetahi wāhi kia whakamāhia ngā wai o here tanga. Kia kore ai tātou e hoki pērā atu ki taua wā i Māuiui me te mea anō tokorima ngā mea i mate. I taua, i te pokenga o taua, o ngā wai o taua wā. Nō reira, ko te Wai Aroha, koeira te whakaaro, kia he wāhi mo te, kia Māori ake ai te wai. Hoi no, he kaupapa no, he wāhi mātauranga, kia mōhio ai te hunga ka tai atu rā ki reira, i te huarahi, mai uta ki tai, i ahu mai ngā wai i hea, hea te whakapapa te wai, hea te hangaitanga ki ngā hapu ki te iwi o Ngāti Kahungunu, hea tōna takenga mai rangi kia papa. Era kōrero katoa, nō reira ai, he kaupapa, he mahi whakawhenumi i te kaunihera me ngā iwi nā mana whenua o here taunga nei. Orera he, kaupapa nui.
Tēnā koe, i a koe whāriki nei ngā tai pito pito mō Wai Aroha. Tēnā, Baden, i ngā whea timata i ngā mahi ohi o mano mano kia whakatū i a Wai Aroha.
Kua whā taupea ki muri. I taua wā, he kai kaune he rā hau, no reira i reira hau i te timatatanga o e rā kōrero. Kua pirangi te kaunihera kia tūai te wetahi tanks nui, ne? Kia rua ngā tanks i te pokapū o here tangi ingarei. Nā wai rā kua huri i te whakaaro, ai, pai kia tū e rā mea, ki reira hoi no, me karaputi ngā āhuatanga Māori, e tātou te whakarākei i taua i aua infrastructures, kia kōrerai, tiwi Māori i te kōrero mō te wai. Nō reira, e ko te mana o te wai kei reira. Ko te whakapapa o te wai kei reira. Nō reira, he wāhi a tāhua. Ko whakairua hi anō nei he marae. I taku tāinga atu ki te whakatūwheratanga i te rāmere. I te pō he au, ko eke nei au ki rungu i tētai marae nui whakahirahira. Koia pē te a tāhua o ngā whakairua te waharoa. Te whare mātauranga, ranga, te whare wānanga i reira. Nō reira he tino wai mare te kaunihira i ngā kōrero te haukāinga. Kua hoatu nei ki a rātou, he whaka Māori ake nei te kaupapa.
Tā rau e hoki tērā e ki a koe pū, Baden. Tēnā he aha te hiranga o Wai Aroha mō Upūkarua. Ko wai mā ngā kaiwhāo i whakarongia ngā pau e tū ana ki reira.
Ko te wahine nāna nei te kaupapa i arahi mo te tā ki ngā kia tāu e te Māori, ko hira huata. Ko hira tetahi o ngā mātanga wai, kaupapa wai. Kua roa ia e tohe ana ki ngā kaunihera, me pēnei, me pēna. Ia ngā whakapapa te wai, tino pūkōrero ia mo te wai, no re ko hira te wahine i āta arahi nei te namahi atu kaunihira. Hoi no, ko ngā kai whao, ko Charlie Paringātai, ko ia te kai whakahaere o ngā o e rāmahi, me Phil Boucher, me wetahi atu. Tokorua kua wareware au ngā ingoa, hoi no, kua rawe rātou nei mahi. Me ngā tukutuku o roto i te whare, he kāhui ringa tukutuku ringa toi no te marae o, no te hapuri o Pakipaki, no ngā marae o Haungarea, o Mihiroa, me Taraia. E, no reira, tino Māori ake nei te hanga o āhuatanga, kei ngā tahata o ngā tanks he mea Māori kua tā moho ngea ki runga i te raima. Nō reira, he wāhi a tāhua rawa atu. Nō reira, hei te mea, he kaupapa kaunihira anake, kua whai wāhi, kua tuwhera ngā tatau, ki te hunga turuhi, ki ngā tamariki a ngā kura, he haere mai nei, ki te kite nei i ngā kōrero o te wai e rā āhuatanga. Nō reira, ai, he tino wāhi mō te pokapū o here tanga.
Tēnā koe iena whāngaitanga mai. Mai i tērā kaupapa ki tētahi atu kaupapa i kitea i tō pukamata. I kitea e mahitahi nei koutou ko Kauaka, te ohu whakarauora i te reo Māori i Ngāti Kahungunu. Tēnā he aha ngā kaupapa i wāna ngahia ka whakahaere hia rānei e koutou.
O, i te wiki kua ipa nei, tērā wiki, i tū ai te kura reo o Ngāti Kahungunu. Ko eke nei ki tōna tautua ngā huru, no reiri tū ai tērā ki te kura tuaru o Karamu i here tāunga. No reira, ai, e tino a tāhua tērā kura, i reira au hei tauira o te wiki. No reira, pai, kua roa au, kua ngaro nei e nei akomanga. No reira, kua noho au hei tauira. Me te mea noho ki, kua rau e ngā kaiwhakaako, ngā momo pēra i a Ruth Smith mā, i a Te Kuru Jews, Tāmati Waka, Piripi Winiata mā, nā i tino pai tērā kaupapa. Nō reira, ai, Waimari e mātou o Kahungunu, i ērā o ngā kaiwhakaako, no ngā iwi o te motu, ko whānga hia te reo ki a mātou. Ia mātou e haere nei tēnei huarahi. Nō reire, ko tākau tau te kuru reo o Kahungunu. Nō reire, kei te anga whakamua te iwi nei, te pupuritanga o te reo Māori.
Kā rau e tērā, e mihi ana ki a koe. E mihi ana ki a koe i e nā whāngaitanga mai mō ngā kaupapa. A kātahi koe ka hora hei kai mā mātou ngā kaiwhakarongo i tēnei rangi. Hea mana i te runanga o Ngāti Kahungunu, Baden Barber. Tēnā koe.
Kia ora. Kia ora e te tuhini.